yangu ndiku joya ndichi nyamata changa se moyo ndi wanga sindinga finyika se ndungo bola ndifuna ndizi pepe se moyo ndika mozi monga suku ziwa se I'm busy partying iweyo kazi praise kupona sagaga mizana danga kuveza koma right now ninjoye kai as a matter of fact ndikule kai guess what I'm still young kusiya bong kupona pano ndizi Hala, nikila ndikutoka se chela kutu ndikuuze what the Bible says Laliki chaputa 11 verse ya 9 Nduko ndole nduba na wanga nyamata ine Tima wanga usanga lale nta winja ine Komanziwe kutipa matelo mulandu ine Leza masuke kwa mbili ya papatu Badzipolisi kwa tumpungo duza papatu Inde nzona ndi mafinyika Moyo ndili na ogu si wanga mwa mwiniga Inde nzona ndi mafinyika Moyo ndili na ogu si wanga engwa mwiniga
Extreme Young Grace Production.